Democratic Alliance e tla laola boemo bo nyarosang ba ditsela tsa Ward 13 Mmasepaleng wa Mangaung ka mora dilemo tsa bohlaswa ba African National Congress. Baahi ba sokola ka dikoti tse tletseng ditsela, haholo ditseleng tsa Modimo Mogale, Mokgosana le Mothibe. Dikoloi tsa bona di a senyeha mme polokeho ya ditseleng e ba e kotsing haholo. DA e batla moralo o hlakileng wa tokiso, kabo e nepahetseng ya ditjhelete le ho nka boikarabelo. Baahi ba rona ba lokelwa ke ditsela tse sireletsehileng, ditshebeletso tse tshepahalang le puso e nang le boikarabelo.